madu olum nuru nebusi nezia na buni ebu anulo maro nyewe ya nebe osuzu ya omo madu dabere mo omo chineke dabere chukwu ebu
Surely, surely set you.